Mwufu bune chitongole chensi yone chabana UNICEF chikakasiza nga bechitandisa okwongera amaanyi kubuyambi obuna atasa abana msera chinechogu nkekewe Ebola mu Uganda ni DR Congo. Ekiwandiiko ekivudde mu UNICEF kiraze nti olw'okuba abaana bebasinga okukosebwa mu biseera ebyagalwadde agakambwa okubalukawo abalina okwetekera okubudaabuda abaana singa bo bennyini bakwatibwa ate ne bwebafiirwa abazadde eri ebimba nga Ebola bategesa obuyambi obw'okwetangira Ebola ate n'obuweereza obw'okubudaabuda singa abaana bafiirwa abazadde.